ururka Bay Women Organization ayaa magaalada Baydhabo uga daahfuray qaar ka mid ah haweenka ku nool Baydhabo tababar ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta haweenka iyo xuquuqul insaanka. Waxaa kasoo qayb galay furitaanka tababarka mas-uuliyiin ka tirsan degmada Baydhabo guddoomiyaha ururka haweenka Baydhabo Hinda Isaaq, ururka Bay Women Organization iyo qaar ka mid ah haweenka kala socday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo Hinda Isaaq oo daafurtay tababarka ayaa ka waratay muhiimadda tababarka.
Koyni boorku ku qoran xuquuqda tacdiid haweenka Lingeyso oo qobdaha ita Bay Women Station Network qobdaha ita haweenka horta tanka tobanu ka hadalna haweenka lafdhabarka koobadu lafdhabarka bulshadu meel haweenka jarreen wal dareero male wal suubsamoono male haweenkana badana tacdiidis eeda badanta walwalba unanay dhiyaayaan haweenka ka dhiya gabar yaraatoy wiinatoy da'haatoy walwalba haweenka ka dhiyaayaan xuquuqdii badana ma helaasa muddo unuun haddii ururada bulshada ena iyo guddoomiyaha haweenka degmadeena dhin kasta oo wasaaradda haweenka marayna kala roogta wasaaradda arrimaha gudaha Shukri Cabdinaasan iyo kala roogta ururada bulshada dad badan iyo kala roogan gabroogan xaafado degmooyinka maama aamini kala roogta haddii uu iskaalana oo meel eraa isoo iska talana gabroogan magaalada Koonfur Galbeed ahaan haddana si magaalada Baydhabo haddii badan walbadan haniina nagadee oo taadii oo bilaan lagsuubiyo gabriyar haadeen habarwiin haatoy maduun haddii uu urur habeen haan unuu niskaalna walbadanka qobdo korna meel eraay isugu li ka dadaalana intii uu isgarab qabsana haween Koonfur Galbeed ahaan anshileeday gacantay farshileeday foolmadhiyaas anshileeday walmuqobdo kor Seynab shileeday walmuqobdo korta Xaaji shileeday walmuqobdo korta qof Mareen shileeday walmuqobdo korta Shukri shileeday walmuqobdo korta haddii uu isgarabsan kulligaanob isgarabsan walbadanka qobdo korna laakiin haddii uu hibalow may oo ka jar shileey sawalwade
Seynab Cumar Cali guddoomiyaha ururka Bay Women Organization ayaa haweenka kula dardaarantay wixii ay ka faa'iideystay tababarka in ay sii gaarsiiyaan bulshada inteeda kale.
Xuquuqul insaanka gaar ahaan haweenka waxaana la joogay haween oo gobolada ka imaaday iyo kuwii oo Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo joogay ee u horeysay guddoomiyaha degmada haweenka ee maamihinda sidoo kale wasaaradaha gabdho kale ka socdaana la jooga. Waxaana rajeynaynaa in halkan ka soo baxaan cashir wax ku ool ah. Qof walbana waxaa ka rajeynaynaa waxyaabo inta ka barta inuu dib ula laabto oo bulshadiis oo kula laabto. Gabdho badana waxaa jira iska dhibaataysan sida hadda guddoomsida ay sheegtay haddaanan laisgarabsanin oo laisgacan qabsanin oo laiska warheyninna waa meel dheer ma gaari karno. Mar walbana waxaa ku dadaalaynaa ka Bay Women ahaan waxaa diyaar u nahay in haweenka Koonfur Galbeed ay sameeyaan horumar la taaban karo. Bay Women mar walba waxay diyaar u tahay in haweenkan ay horumariso. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay-adda internationalka UNSOM qaybteeda human rightska oo mar walba garabna siiso oo haweenkaniti sida gacmahooda iyo lasoogu xiri lahaa kor loogu qaadi lahaa aqoontooda iyo maxaa la dhahay tayadooda. Runtii farxad weyneyna noo tahay.
Ururka Bay Women Organization oo ah urur ka shaqeeya arrimaha haweenka ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka waday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya tababar kor loogu qaadayo aqoonta haweenka iyo xuquuqul insaanka.